le ma bula si hule hule le rato la fela ke sa le mo dumela monna ke le rato la fela ke sa tebe le rato la fela ke sa le mo hule 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 ma bula si hule 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 ma bula si hule hule le rato la fela ke sa le mo dumela mmeleng ja le rato la fela ke sa le mo hule 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 ma bula si hule 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 ma bula si hule hule le rato la fela ke sa le mo le rato la fela ke sa te hule 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 makhalaneng hule hule motlaki tala mo thoba motseng ka pata mo sa ka hola pala ga tha motlaki tala mo la motseng ka pata mo sa ka khobola kubo hule 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 ma pula sing hule 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 ma pula sing hule hule kapata masaka tlobola kubo kapata masaka kapata masaka tlobola kubo meleng dadilla le dadilla jatala tama hule hule ma pula sing hule 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 ma pula sing hule hule kapata masaka tlobola kubo kapata masaka tlobola kubo meleng dadilla le dadilla le dadilla jatala tama la gele mo bebe meleng dadilla hule hule ma pula sing hule 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 ma pula sing hule hule kapata masaka tlobola kubo